langa ma sheegday malaaq guud boqol hore run ahaantii iyada un ku xuma maana ayidaana un haddii ana beelaha boqol hore ma ayidaana khaasatan ana may wakiil ku ahaa beele eemida wakiil ku ahaa beele eemid ma aqbalaas taariikha linin taariikhda may haytay diso malaaga lahaay eemid malaag goone ee lahaay yalala malaag goone lahaay oo malaag goone lahaayti antiyo dhan langameere ana le eh arang layaab leo mayna lafaday antii la fahma wali ha ku dambooy reed may ku dhihi doon malaaqyadan oo dhan ma jaraan usoo eryaala madata malaaqyada reerogaan kale ma jaraan usoo eryaala madata oo ana le eh haddii hergel la aranta tagna may ogaadasaana mustaqbaliyan owlaada titin mustaqbal munku tabna laakiin hadda fursada haysanaa diidu kornaa may lafaday aranta miil isku saara malaaq malaaq la kor saarow ii may ambaaha may lafaday oo dadkan un wakiilka ku inin may lafaday antii wal fayla unku tabnaa oo unku dhimanaa oo ilaahay era
malaaqi haddii la sheego in malaaqii hore aan walyar siin ku taaba malaaqan haddii la sheego ma oshiinid ilaahay mahadiis meel bay dhowla eraa horta markii mari ku dhaladay meela laaka dhadoobiyaanandare antaa la sheeni marki la sheeni meelo jiiriya wala la gari ilaa bal ibar maslama baloda ehre kor iyo mugdishida ku haay maalin ilaahay meesha jira antii lam odaysid oday oo disow ah mas boqol hore ah nan iska sheeni mal erna arantan aa wadine safadaani walaalayaalow sasiin dhata mal erna dadka n ilaa sagaashan in lamadii inta ka dhahadiyo boqol horaaga armoojay la socday disowga armoojay la socday hadhagaayin waa kumad hayn isku garadaasan isiin walaalasanti walquma marays e in isku garadaasan
maraad dheero jamaal ka soo umuduuya gobol ka taala hadda dhibaatan waa ka socotay dadka banka ahbabahyo banaanka biyaha dhabkamula gotay dadki maraago maraaqan maraaga markii bah maraaqan hadmarnan bari un maraag kale ma ishiine maraaga mar maraamutaaraha madusu subaxi maraad dheero yaa umaduma ahbabahi laa walaati in maalin lasin mudaatiy oo meeshan sin maraad dheero maraag haayeeno laakiin hun laakiin dafijaar maboqolhore markana banaanka tegina
sidaas deedan beryahan way weydeen malaag dusuo waa la ahaada suubiya malaag dusuo malaaga mel malaaga nagada kore malaagii ku heray madii jegadiis waayo hershay waayo amba dhamashika waayo lankii babah jegadii abanaay amba marka waayo tanazul isu tanazulay oo jegadii diibika waayo amba ka waayo intilingweeda kalsoonidii koola nagni beel kulman oo midaysan arki sidiidaasay jege ku waaya sidiidii malan mar dad oo sakala siyaasahanka godoodi oo maaragna sakala hangodoodin yaa intii meel gaaraysunimen eraana malaagaa suubsanin